kun radio sagale amerikati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሳዓለማ ፎለካ ጀልቀበያን ገሳሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚለም ዲግደሚሽን ይሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀ ፈጎፍጥዮ ከነኑ ጠገ ፈተን ሆርዶፍቶን ከኛ ተሞልተን ጉያን አራ መጅቶር በበረኩ በለማኩደ ሰገል ከስሜ ሲቱን ከሰነራ አንቱጁቤ ሆራት
ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ ሂማተረት ዲያቴ ፊ በለምኒ ከብራንከ ነሜራ ማታው ዱዋራት አንጃለን ነገመዳት
ከነላልጅ ሱዳን ኦዱከ ሰትገባ ሰቀምና ቦሶኒ ጉጂ ከሳ ጉበታ ጅራቹ ጅራቶ ተናኖፍ አንጓ ዱብስኔ ጅራ ኦዱር አቦደት ዴብና ሐሳዋጋ ከንብዩርሳ ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ የሰኔቱረን ረት ጥንጠለጥያትለ ረዴብና ገረቦዳ ዲያታ አንገጡ ብረሰገንታ ከኛት ኖሊንትራ አመጉት ማውዱፍ ጃለን
ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ ሂማተረት ዲያቴ ሙርሚ ዲሰኒፍ አባና ለንጋ ዴቢ ኔሮዳን ደቀፍሲሱ ዋንደጠበብ ጀቻ ጉያ ደበለታ ከከኑ ሙፍጋፈቴ አቡካቶ ለን ሂማታምቶ ታገሩ ኩን ጋፊ ስሪንቲ ጀዳኒ ሞርማኒሩ ዱማረት ማን ሙርቲ ዋኑን ዱምቱ ቆጳይ አከዲያቱፍ ጉያ ደበለታ ከነጅራ መለስካቹ አማተርገ ቱጁበ
ከነን ገልመ ሂመና ሜጀር ጀነራል ክንፈው ዳኘው ረት ሂመና መላመልቱማ አዳዳ አባና ለንጋረት ኤኤስኤፍ ሞርሜ ኦፍራ እትሳድ ኤፈተኒፍ ዴቢ ሀርአከኑ ፍቱር ከነሳፍን ነቀምነ ተው አባና ለንጋ መናሙርቲ ፌደራል አለደታ አደች ኩደሸነፋ ኢፕሴጅራ አባና ለንጋ መናሙርቲ ቻፈከ ኢፕሴቲዮተ ሆጂም ባየቹሳፍ ኬሱማ ገልሜሌ ሂመና ከነረት ጋፈተማ እትጋፈተማ ነው ጀታ ከቱራን አባና ለንጋ ሰበባ ድኩብሰተኒፍ ሆጂ ዋንን ሴኔፍ ሞርሚሌ ሂመናፍ ዴቢ ቆጴሱን እንደንዳምኔ ገልሜሌ ከነም ብሮረትስ አጀጅ ወልፈካት ዋንከነሜፍ ሆጂን ቱለ ሙሳ ሐመስ ጀቹዳን አባና ለንጋ ኢፕሴጅራ ከናፍ ጀጀ በለም ከብሮን አከከነሙፍ ሞርሚ ሂመናሌ ሰናፍ ዴቢ ጋ ቆጴሱ አከደንደው እየቴጅራ አቡካቶሊን ህመተምቶ ታማርትኑ ጋፊ አባና ለንጋ ኤሴ ጭምሰኒ ሞርማን አቡካቶሊን ኩን ኦጂጅራቹንሳ ትልማማንዩ ጋፍች ስሪ ደጀጠኒ ከነማን ነተው ዱበታን ማሚሎኒ ሳኒ ምርገወቢ ኦርከመኒ ሂዳ ኬስ ጅራቹ ያደቺሰኒ ጋፊ አባን አለንጋ የሮይት ደበላ ጋፈቴ ኩን ሙርቲ ሀቃ አተተማን አከንከነምኒ ጉፈቺ ሳጀጠን ሙርቲን ቡቡሌሞ አከዋን ኦርከሜ ተኢላላማ ዋንተፍ ኢትጋፈተምኒ ኢትጋፈተማን ከነስሬሱን ከን መነሙርቲ ተኡቱቀኒ ጋፊና ባለንጋ ብራ ከነም ሞርሚ ህመና የፈተነረት ምርቲ አከከኑ ለጋ ፈተነሩ ኩኒዮተ ኡባቴሞ በለምኔሮ ገባባ ከከነሙ እየተን ፈልሚ ገምለማኒ ከደገፈተ መን ምርቲቻ አባና ለንጋ ሞርሚ ህመና ለሰና ዴቢሳ በረፈማን አከዲየስ ፉልባና ኩደቶኩ በረኩ መለማ ኩደቶኩት በለማ ከብሮ ከነራ ጀዳ መለስካቸውማ ፍንፍኔራ
ወልዳና ፎሻ ደሴ ወረናኖ ራያ ከሳ ቡቄ ምናኛ ታፊ ገርጋ ሰገራገራ ከስ ጌሴራ ጀሪኩን ትግራይ ራያ ቡቄ ቆፖ ቆቦ ከሰ ቁበቴ ነመድበለማ ኦሊ መስፍን አራጌ ተርግ ሶራ
ጀሪጋ ፈንኑማ ጋፈታኔ ጀናን ቡቃን ጀረን ኩንን ወሎ ካባ አና ጉሰት ቀርቃራን ታቱለካ ቦአ ነጋ አሰፋ ትጋፈተማን ሲያሳ ባዲያ ኢትዮጵያ ጀደቲ ኡማቲ ራያ እንኑማ ፊምቤካ አኩማ እንኑማ ዶንታቲኑ አኩማ ኡማቲ ዲቢ ቡልቺንስ ደንሳ ቀባቹ ፍጋፈተ ጀዳ ሆምታቴ ፉዩ ጀርከነ ቀርቃሩት ጀራኒ ወር ቀርቃሩ ጅርከዛ
ወደ 300 ብር ደምስና 350 እሩዝ 10 ኩንታል በርበሬ 2 ኩንታል መኮረኒም 10 ኩንታል ዘይት 10
ወይ ዳሞቾ ካን በዶ ኢብሳጂ ታቱ ኦንሶላ ኢብሳጂ ዲያቱ ሩዚ ኩንታል ኩዳኒ መኮረኒ ኩንታል ኩዳኒ ዘይቲ ጀሪካኒ ኩዳኒ ሸኔቲፊ ዋነከና ሐካን ገገሰኒፍ አመለጣፊ ኩንታል ሸካኒ ሸንታማቲፊ ኪኪ በርበሬ ዋነከና ሐካን ገገሰኒፊ ጀድ አከባክ ቡቶቴ ወልዳ ሐና ጀደኒቲ ሚሎቲ ሳኒ ኢጆላፋና ማራቲን በረቹ ሁጉያት ኪሎሜትሪ ቶርቢያ አንቲ ምበራታኒ ጉዩ ገርኹም ተኮፍ ዲብሽን ዲያታኒ ትዩ ምበርኖታ ገርገራለ ከነፍ የሪናኖ ትግራይ ጎዲን ወሎ ቆቦ ዱፍጀዳን ኩነኒ ዲብሽኒ ዲብሽን ጫላ ሄዱኒ ሳኒ አኮድ ወርገነቲ ቢየ arabaatu aan keessa bahanii fi ammaan tannamii kaan bisuun keessa jiru garuu 215 caalaa jedhu. Jarri kun ji'a as ture warroom lafaatti qarqaarsa kennuuf jiraa jedha rakkoo hamaamtuu keessa jiraachuu isaaniillee dubbatan. Akka bakka bu'aan bulchiinsi magaalaa Qobboo bulchiinsi ganda duwwaa obbo Siyyuum Kabbadee jedhetti nyaataaf dhugaatiillee qarqaarsa kennuuf jiranii humni isaaniiti ol ta'uutti jirti. Obbo Iyyaasuu Masfiin itti gaafatamaan odeeffannoo koomishiinii ittis balaa naannoo Amaaraati. Akka jechisaatti rakkoon uummatni Tigraay baqatee dhufu kana koree itti ijaaraniiti ilaalaniitiin qarqaaruma jiranii amma akka duriitii miti wayyaa qabanii jedha.
Daraayyaa obbo Uus 2328 ተፈናቃይ እንዳለ ነው የማውቀው
Raayyaa keessa nama 2328 itti baqateetiin itti qubate jara kana ji'atti qamadii kintaal 319 kennanii fi nyaataaf dhugaatii illee hinum kennanii fi nyaataaf dhugaatii waan akkana kana immoo kintaal 60 ol kennanii fi waan akkana kana mootummaa federaalaa irraa kennuufi jirra. Maatii tokko akka seera addunyaatu qarqaarsa kennuufi kiiloogiraam 15 kennaniif tana caalaatti ammoo qarqaaruu jirraa jedha. Taatullee warri baqatu kun qarqaarsi isaanii kennamuu jiru kun maatiyyoo walitti ilaalan akka malee diqqoo jechuun dubbatan godin naannoo Amaaraa kanatti olloota naannooti warri walitti baqatee hin dhufe gara 60 gahanii jedha.
Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp har'a qorattoota koongirasaa kanneen waa'ee qabeenya maallaqaaf daldala isaanii qoratan jechaan dhahanii jiru. Kunis mana maree bakka buutotaatti demokiraatota haaraa dabalamanii ibsu micciiree dhiyeessee jedhu. Koreeti kanagaa mana mareef durataa akka ta'an Adaamaaskiif irratti fuulleffachuudhaan filannoo pireezidaantii bara 2016 gaggeeffameef Raashaa gidduu hidhati jiru 0 jedhan. Homtuun jiru jechuu isaaniiti. Amma immoo jireenya koo keessa deemtanii ilaaluun maallaqaa fi waan dhuunfaa koo ilaaluu deemtan ka jedhan Tiraamp kana gochuun sababaan tokko hin jiru ammaan duras ta'een beeku kun doorsisa daangaa hin qabne kan pireezidaantii irratti gaggeessamu jedhanii jiru. Deemokiraatotaa fi koreen isaanii garuu hedduu mufatan. Loltoonni Venezuelaa daangaa ijoo kan ittiin gargaarsi dhala namaa Ameerikaa fi biyyootii alaaka biroorraa seenu cufanii jiru. Kuufamni gargaarsa guddaaf dooniin bifa cuquliisaa qabu lama gara walakkeessa riqichaa kan Venezuelaa fi Kolombiyaa wal agarsiisurra turan garuu ce'uuf yaalii godhanii booda waardiyyoonni naannoo sanaa to'atanii turan akka ofirra galagalan godhanii jiru. Yuunaayitid Isteets gargaarsa dolaara miliyoona 20 baasu Venezuelaaf kennuuf waadaa seentee jirti. Kunis akka rakkisa akka ta'e nyaataaf dawaa waan akkanaa dabalatu ta'uun beekameera. Garuu pireezidaantiin Venezuelaa Nikolaas Maduro gargaarsa kana fudhatama dhabsiisan kanaafis sababaan kennan Venezuelaan kadhattuu miti kana malees sababaa kanaan waraana Ameerikaaf karaan bannuu jedhu. Zayita boba'aadhaan hundee dinagdee ishee kan utubatte Venezuelaan gatiin enerjii addunyaa irratti kufuun akkasumas malaammaltummaan hammaachuun biyyattii dadhabseera. Nyaata boba'aa fi wanni jireenyaa guyyaa guyyaaf barbaachisu Venezuelaa keessatti hanqatee gatiin qaala'uunis ibsameera. Kunis immoo lammiiwwan Venezuelaa miliyoona hedduun gara biyya ollaa taate Kolombiyaatti akka dhiyeessan godheera. Kan amma akka pireezidaantii Venezuelaatti hojjetaa jiran Juan Guaido biyyootii miseensa gamtaa Awurooppaa ta'an bira beekannoo argachuun isaanii Nikolaas Maduro caalaatti qofaatti hambisaa jira. Garuu hoogganoonni Awurooppaa hangi tokko duubatti harkifachuun Maduroon mormitoota isaarratti cunqursaa geessisuu akka jabeessee gurmeessu gargaara jedhu oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ibiddi gujii bahaa aanaa girjaa gaara utaalitti qabate bosona naannoorraan balaa geessisu jiraattonni dubbatan. Ibiddi kun kibxata darbee kaasee bosona kana gubaa akka ture dubbataniiru. Aangawoonni naannoo ibidda kana dhaamsineerra jedhanis jiraattonni garuu ibiddi kun har'allee gaara utaalii gubaa akka jiru dubbatu galmoo daawwittu gabaase.
Akka jiraattonni jedhanitti gujii ba'aanaa girjaa gaara olaaliitti ibiddi kan qabate kibxata waaree booda ture. Ibiddi kun agaarraallee bosona irraan balaa geessaa akka jiru jiraattonni VOF manii jiru. Jiraataan aanaa girjaa magaalaa Aramfataa waa'ee ka'umsa ibidda kanaa yoo dubbatanii akkas jedhu.
Waan inni irraa ta'e warri ifatti beekamu hin jiru. Ibiddi gaafa biyyaa kanneen malee dhangaggaa sa'aatii naannoo sa'aatii 8 aara wayii mootichuu jalqabe nanne sati kudani ezna je oyun gabbate ohatwa deni alkan teni ki gabbo ohatwa bule kale se mo manne tibai ake ali gudda goda turane ka gudda kam sani jirani amma tel sala badin juru gara nanno kallati illin tibar ragara diati bugisiti dukko itti jira kallati gara mugu hula jamo to koti ni da dan tani da ni mugu gara bidde ni ba ramare etu jira
ibidde kana da amsu his jira tur nan no tum sabar bachi su tai sanulle haga yona kallati gar to ke gara kana ra ku fa da amsu danda ame jedo jira tan kun
man nan no kale ji tu kokolata da ni haga lakki kokolata na ma de su dan do kokolata da an de ge ni gara gerin nita baye dira ni lam bani akafa fi doba wuratani bi patatan kiti watani ezo gudda gara gaba to ko ne da amfani da ni garu gutu mangutu to atani balle shi ne marki ala gan go ani ra amma garu ala o gudda yero to wal qabati amma da sarki ille shi bolai to gudda sukki de di ko amma gu gujira kale to ka ta da tsara to gura mi abba tsoro na ando ka ku ba to mi shi na ai tsaya ji da jira ni kale to mo ta ta fi gudda ta ta fi shi wato gura ne har ka bayi to wannan gelon tun ne
jira tun te kun nan non bala ne bidda da kabe kun hulkai duwan ga bofi ibidda urka ke sa kana da amsun na mota nan nutira ko ka ta ille da bala ne dubbatu
eh wannan manni kala 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 ti gale so manni magala cin bi hirma din tane ra amma sai aro ille ni juru allati garambo birajin ka kala gan do ta badiya sai aro ai ditto amma mu kata la cinni ni hamme magari bai kesi salli balla hol ka bai ga ba sabab mu hol ka hala wal qabatu ni to anna ka hol ka hani ra kan ti darbu ka ra kan ti darbu dani mu ku mangu ku di ba di to ta mu da mu ni sa sabab karo wasu na uwa mati nan ke so kuma tura din dan da mu gari gara gudda da gara ku kuma tura fi ni ya ku wuce yanki sallati da ni daraktoran ku baba min guru na ku gari na kadin sa ni ni na ni nan ke ta bai akka filmaru le na ma da ta shi to wa ya wai ku jira bajin da ka ga inda ba yar guru ukara ni san da ne ukara bidama hanga san ta ba ta udan da
Abu Nagisa Gurracha itigafatama wajira ODP anagirjati kaumsi bidde kana mali jide gafe akas jidan
ganda rampama de bisa di garo la tigira murakkabat e bidichi nulleni ganamu aka kane da garre kale male dengeta nanno sati misati nduba kane lalle amma gammati sabad san de kamne buya kale sa umanni magala rampama ti dinanno sani ka rampama de bisa irmate gutman gutu tuachu danda meraju to ata mera ya muki giddu jiro muki gurdani bidi tikabate arai gammati amma yero amma ganati bidi wono magalade wa dame jira yuti ummatari machinne ofike na den denne uja kale sa ofuma kenna chole ani lena chole chole leni nan wajira leni nanni nanno ganda ramfama de sa bulchani bulchis ganda hundinu yu permana wan gamakenna nu rae kamugone e bitani damfa wolle chagu uja kale
Obunagesan bosonni bidde kana ngubate hagamta aga fijiri onka sofi hagayona midda bidde hunge hisse biragaw hindande nye jechunde bikin nijiran esijiratonni balani bidda kun hinamne jirani fisi obunagesan debiya kana nif gafira
amma kagama to konjuru suni tarbe tarbe gamjala beta bubeni yoki shulani ko hingudda ta sabata ni gama matti to kosuni halisa ada bafata jirra yo kan darbe ji muste demne akuma guya kale sa san irmana gone kamto anu ta aicha nu damma yo inni kan na bane de manna ta denne demne ti into anna yo onni de nu unna ke na olse nan da bata de finesa bosona potena buji borana ti yelne jira ake tan olsa nan nu dille ni sinibar manna kan unje du go man nu gelbala jira ni worri ga garasilde ni worri wa jelfi suni jechu kama kennani wandan de nungo na inna kristi kutanno ra de majar
obunagistan bala kana lubbu na ma fi bille de manar wani dakkabe ken jerrele de bala ni mani jiru gaba sara de sugale america gelmo dait nairobi
agefato ta kenya asnubra saatin lamaf daqiqa af Lamaf dakika afur tamishan galgala kesabiya jechuudha sunburammo ware boda sakula lamaf dakika afur tamishan qobbi kenya tanut cewudra walle kan halage
sinati come se nabru indo kokuri kallami chalun jiru sinaki come se nabru dokokorini kallami jalun jiru waya mitizani ke sinaki jijira tengatu namu manturi miti gatte ke samba waltin makini kamadi fi garbu barriyo darbele tu tocco tani malin tocco namma tu tocco tani malin tocco oro mamboni kan camera ko sabon mamboni kamne ko alaga mala mansa sani ke timakai
falmata kabada walle saf nigalat homsan President in America guyyad engadda Congress in America thasa wogga kagutu biyyad esan hasan kun presidentin wogga woggadan karora motum masa kanitti dubbatuf partin yada kennan falmanille yada sani kanarrat kennatani asasan akkamittilaltan kanarrat soran professor Dinagde Muhammad Tahiro Dallas Texas it college Colin Radbisera professor Muhammad nama ganna afurdrat senati America gudena Texas ta ufdorgome soran haasa kana ilaalchise kan kaleese qopheessef gababina yeroof addaancite radeebin
Pabarotole State of the Union dubbi presidente in America wan gada sake isat biya hojjate fojjechu fudeen biyettimo jigan hararratu weddu dubbatan bar heddu astanum dubbacha bahane bar duri duri waraqat mirrat barreessani baritole raadoni if televizhiini lahdu feejennaani am sunillallaban presidente Trump leeni wan duri hojjacha baantanu mirtolfat partin biyi bulchitu akbi bulchan irratte wallabanille yo presidentin to kudubbe kana dubbachu folseenu ulfinnal yo yifaten adde afiyai president america tolseenu jira jedeten dubbata ban qabate dufun
madam speaker the president of the united states
akhanani congress in america gammachun simata dubbi baranatin president trump tokumma biyalabs Warriadini Mexico of America jiddu dalla jarufi mormunille dubbintu qatti dubbised edfidabr amare fatani yo presidentin marmari dufetin jedu itgafatamtu manmari americatti dubbi jalqabsis congressit metin president trump nancy pelosi itgafatamtu manmari americatin wa wallabanifi birdabre dubbi fidabr nancy pelosi nama presidenti taufi sade sojero President Trump dubbi barana ufuman jalqabate.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Siyasani halu waltibawu mal siyasa afjennetin walirrat wadidu mallejera President Trump. Sunitan senitini wan motumman isa gada isa keessatti biyya baydubate.
There's nothing anywhere in the world that can compete with America.
Addunya keessatti wanni America hadur dhaabachuu danda'a tokkollee hin jirtu. Taatullee paartii Demokiraatii yaada President Trump dolara biliyoonii 5 fi miliyoon 700tiin baqata Ameerikaatti ofirraa dhowwuu fi dallaa jaarraa jedha paartiin Demokiraat faan hin fudhatu President Trump ammoo.
In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built.
Warri mana kana keessa jiru durii dallaa sun hin jaarraa jedhe fudhate. Taatullee takkum dallaa dhugaa hin jaarre ani ammoo akkum jedhe hin jaaraa jedha. Waldhaba kanaan biiroolee mootummaa guyyaa 35 cufamaniitiin guyyaa 12 dubatan malee yoo irratti waliin galiin cufamuu fadanda'an. Kongireesiin Ameerikaa jechuun nam 535 qaba. Kan keessaa 1 sanatti Ameerikaan manmarii 435 qabdi jechuun Pireezidaantii Tiraamp dubbii ofii fixannaan paartiin Demokiraatii dubbitan irratti yaada isaanii kennan. Dubbii tana nam paartii Demokiraat keessa godina Atilaantaa Joorjiyaa bulchuuf dorgomeetiin dhabe gama Demokiraatii jechuu Steesii Abiraamitti dubbate. Walqixxummaa dhugaatii fi mal jireenna jabeessineetiin biyya hojjechuu mallee jette Pireezidaantii Tiraampitti dhugaa himuu feena akka inni itti biyya qajeelchee deemuu ni ulfeessinaa fi ammoo jabeessinee dhugatti himuu feenaa jette.
But we need him to tell the truth and to respect his duties. And respect the extraordinary diversity that defines America.
Akkana jedha akka inni dhuganutti hin feene akka inni hojii isaa ulfeessullee hin feene. Ameerikaan nama gosgosaa keessa jira akkuma suniin namillee nuuf hin argachuu malee jennaan jedha. Guddinni keenya waan qajeeltu Ameerikaaf hojjetan irratti yayyabamtee jette. Tana malillee Abrahams biiroolee mootummaa guyyaa 35 cufaman sunii fi balleessanta Pireezidaantii Tiraampitti cufaatiin suniin hojjettooti mootummaa Ameerikaa 1800 sa'aatii itti minda isaanii argachuu malanitti hin arganne tunin waan ta'u hin qabne waan guddoo rakkin fidee jette.
Making livelihoods of our federal workers a pawn for political games is a disgrace.
Jireenya hojjeta keennataaf siyaasaa tolfachuun ulfinni dhaba. Cufaatiin tunin guddinni dhabuu fi. Ka pireezidaantiin Yuunaayitid Isteet biyyattiin dhufe. Tunin waan qajeelum dhabuu qofaa miti waan akka namaattu iyyuu eenyummaa kenna yarsee jette. Kongireesiin Ameerikaa jechuun nam 535 qaba. Kan keessaa 1 sanatti manmarii 435 qabdi jechuun dorgommii barana kan irratti jechuun hawwan hedduutti irratti dorgome hawwan dorgoman tunin hagi guddaan paartii Demokiraat keessaa filatamanii nam 100 olitti keessatti filatan bara kana jechuudha. Dubbii bulchootii Ameerikaa Kongireesii Ameerikaa keessatti dubbatan isaan akkam talaaltan Profeesar Mohaammed Xaayiroo godin Texas Daalasitti kooleejii Kooliin barsiisa. Profeesar Dinagdeeti nama armaan durallee seneetii Ameerikaa ta'uuf dorgome dubbitan akkamitti ilaaltaa jenneetiin.
Haasofni kun haasawa warri dimokiraatallee waa keessaa fudhachuu danda'u warri rippaabilikaanallee waa keessaa fudhachuu danda'u rakkina biyya keessa jiru garaagarummaa amma biyya keessa jiru dimokiraataaf rippaabilikaana ilaalcha jarri garaagarummaan qaban kana walitti xiqqoo dhiphisuuf walumaa galatti haasawa garee hin godhatin waan akka duraan pireezidaant Tiraamp beekamuun tuwiit isaa waan inni katabuurraa adda kata'e kan namni marruu keessatti uf arguu danda'u waa keessaa fudhachuu danda'u tokko jedhee akkasitti ilaala.
Maalfaa fakkeenyaaf.
Tokkoffaa gaafaan ofiiran godhee criminal justice reform seera yakkummaa akkaataa nama itti adaban waan akkanaa kana jijjiiruuf fooyyessuuf jecha reform gochuuf ani hedduu irratti aga danda'uun dalagee jira. San irratti dalaguun isaa hedduu waan na gammachiise san keessaa tokko. First step act ka jedhaniin kaasii dura inni dabarsu ka nama yakkame akkaataan itti faladan akka jijjiiramu waan san waan jijjiiraniif hedduu waan nama gammachiisu tokko sani seera saniin nama bahe tokko Maatiyuu Shaansi ka jedhan nama gurraacha fidanii achitti isallee mudhisee Tiraamp isallee irraa haasa'e wanni tokko na gammachiise keessaa tokko sani. Infrastructure dildilaa fi karaa fi waan akkanaa kana karaan Ameerikaa infrastructuriin takkaahuu. Karaan amma isteeta mara olii hidhu kunniin dildilli isaa kun haga jaarame ganna jahatamaa ol hedduun isaa. Fakkeenyaaf Minneapolis wayita tokko dildilli cabee kamisiippii gubbaa namni hedduu dhumate. dulumma rajecha waan sanille infoyisan an demokraatille waan akkasiisan waan fedhanii waan wajji dalaguu danda'an tokko sani waan hedduu wanne president Trump dubbate.
Adoo kan jennu dubartiin tokko Ameerikaa yoo deetti sila seeri guyyaa agam ulmataa uumaltee jedha. Akka biyya fakkeenyaaf Scandinavians akka Norway faa yoo laalleetiin jedhe Sweden faa yoo laalleetiin jennu Ameerikaan ta'a akkasii hin qabdu waan irratti namni irratti akka malee waliigala keessa tokko Ameerikaa dubartii yoo deette ulma dheerataa akka dandeettu kan irrallee paartii lamaarraa waliigalanii kan akkamirra laaltan.
Wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu paid family leave namni hedduun Trumpiin akkinitti beeku akkasii miti garuu dubartii yoo deesse. Horiillee argattee mana illee akka ta'etu haga ta'e tokko jedhee innillee waan san dubbachaa jirri dubartii yoo deetti ulmaa baatu biyya kana akkuma kaampaniiti malee seerri federaalaa tokko hin jiru. Seera federaalaa itti godhanii maandatorii jechaan filannoo malee kaampaniin cuftu akka dubartiin hagam mana taa'u qabdi waan jiru waan akkasii ka gaafa seera tuman dubbatan garuu baatii takka haa taa'u baatii lama haa taatu gaafa isiin deessee mana ooltu kana damoozni isiin hin kafalamaafi jecha kun amma seera federaalaa yoo ta'e. Kaampaniin seera ofii itti godhachuu waan hin dandeenyeef kaampaniin maruu kafaluu qabdiifii jecha haga dubartiin mana teessu. Kun ammootu deeggarsa demokiraataa fi rippaabilikaanaa fi uummata indipeendantii illee waan qabu waan jara waliif fidu keessaa tokko sani jecha.
Egam kaaniin ammoo gaafsaniitu Ameerikaa ta'uuf dorgomti waan hedduu jireenya Afrikaa illee wayyeessuuf akka Ameerikaa fi Afrikaan waliin hojjechuu danda'an illee gara dinagdeetiin yookaan ammoo gara ikoonoomii illee waan waliin hojjechuu malan kaajatee irraa dorgomtee jira. Gara demokiraatii illee dubbii isaaniillee caqafte rippaabilikaan illee caqafte wanni Afrikaan keessa argattu san keessa oma argite dubbitan keessa paartii lamaanirraa iyyuu.
Kallattiin waan Afrikaan dubbanne garuu wanni an keessaa fudhadde waraanan dhumanne feenuu jedhu biyyiti guddoon akka Ameerikaa tuni waraanan dhumanne ittiin seentuu jedhu kanarraan wanni fudhadhe maali asiin dura mootummaan Ameerikaa qarqaarsa Afrikaa kennitu silaafuu mootummamaa kennanii yookaan mootummaa illee yoo hin taane NGO'f kennan hedduun isaa mootummaaf waan deemu mootummaan Afrikaa akkamii akka ta'an marruu hin beekna waan kana ammootu irraa uf adabnaa waraanallee hedduu ittiin seennu inni jedhee dubbate san akka protectionist jedhee fudhata namni hedduun jechaan Ameerikaan qoollifattee ufii as deebitee manuma ofii qulqulleeffachuu qabdii waan jiru tokko an ammoo akka itti hiike. Zamanni gartee Ameerikaan dikteetara gargaartu nama ofii miidhu mootummaa dimokiraasii hin qabne mootummaa nama hiitu nama ajjeeftu gargaartu gabaabbataa deemaa akka jedhutti hiikkadhe sanan akkasitti fudhadhe wanni lafarra jirullee gargaarsi mootummaan Ameerikaa amma Dr. Abiy fa'a keessaa kennu kun yoo laallu waan akkasiisan waan mirkaneessu fakkaatu.
Haasoo pireezidaantii kana kan irraa maan irraa baran?
Waan hedduu irraa baran tokkoffaa State of the Union jechaan. Biyyiti tun waggaa darbe akkam turte maal keessa dabartee kana rippoortii biyyaaf kenna jecha pireezidantiin kuni waan guddaa tokko waan dalagellee hedduun silaa waan namni waan balleessu tokko gaduma qaba waan midhaase tokko akkana godhe dhee kan itti dubbatu waan ammoo of dura deemu kan itti tilmaamu waan kana godhuuf deema jedhee kan itti himu tokko san irrallee dabree ammootu biyyaaf waan gaarii tokko biyyiti demokiraasii qabdu. Pireezidantiin isii gabbayee waan dalag mataa himuun waan gaarii tokko.
Waan balleessu fakkeenyaaf waan himin qabaa dubbii paartii lamaanii irraa waan ni balleessi warra akka balleessaa fudhate waan dhageen qabna.
Waan akka balleessaa silaaftu beekta pireezidantiin tokkollee hin dubbatu. Anoo State of the Union gara soddomaa dhagayee jira biyya kana. Pireezidantiin tokkollee waan balleesse kana balleesse jedhee hin himu kun ammoo wama eeggamu. Wama tolche qofaa kana tolchee akkana godhee dheehu dhaaga. Waan haarawallee hedduu hin dubbatan State of the Union kanatti yoo waan haaroofnillee jiraate haasawa dura gadi baasanii akka namni dhaga'u godhan gara adda addaati.
Profeesar Mahammad Xaahiroo koolleejii Colin College Dallas Texas irraa dubbachuu jira. Profeesar guddoo si galateeffadha.
Ayyee ulfaataa sinillee nagaan. The voice of America.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.